Sycamore Records. Talanta. Come on. Mumba. Mwenyezi. Mumba.
Nataka tunikae kwa kumola. Niepushane na ukora. Asiniache Rabuka. Tuishi naye kwa pamoja. Nataka tunikae kwa kumola. Niepushane na ukora. Asiniache Rabuka. Tuishi naye kwa pamoja. Nataka tunikae kwa kumola. Niepushane na ukora. Asiniache Rabuka. Tuishi naye kwa pamoja. I really, really want to be. I really want to sing
with you.
I really want to stay
with you.
Kwa makao yako milele. I really, really want to be
with you.
I really want to sing
with you.
I really want to stay
with you.
Kwa makao yako milele. I really, really want to be
with you.
I really want to sing
with you.
I really want to stay
with you.
Kwa makao yako milele. Nilikuwa nimetanga mbali sana. Za dunia zili nipotosha.
Nikashinda kumbuka.
Lakini nimegundua kwamba wewe Mungu wa kweli. Inchini, binguni.
Wote wana kutipu.
Nilikuwa nimetanga mbali sana.
Ndumacho yako rabuka.
Za dunia zili nipotosha.
Nikashinda kumbuka.
Lakini nimegundua kwamba wewe Mungu wa kweli. Inchini, binguni. Nataka tunikae kwako. Nikae kwako. Nikae kwako. Nataka tunikae kwako. Nikae kwako. Nikae kwako. Nataka tunikae kwako. Nikae kwako. Nikae kwako. Nataka tunikae kwako. Mungu wangu, nisipige hata hatua. Unilinde Bwana kwa mapenzi yako. Usiku na mchana kutua. Nikae kwako, Mungu wangu, nisipige hata hatua. Unilinde Bwana kwa mapenzi yako. Usiku na mchana kutua. I really, really want to be. I really want to sing. I really want to stay. Kwa makao yako milele.
Someone.